teke sibanga ko manyukulira tata yabesimba kuchira nyenge sijukira masanga nzira eri chetwe sanga mukasumbiko wampa masi tutamukago galona musayi kachanika nawe nesine mpenda twatema nawe nisisiko twakuba nawe nakunogwaka eloni nafe kuna mulondo yomukama esebwe yamoli bamunange ngaluliwo wasiba kumudalizo erisolyo tolizijangako
katanda wamawanga sabanye kuluno bifule bijja olugendo lwamanyi naye manya maso katadde kunze cokanye bigere byange kweko mulabe wange tandike nawera malitise nawe nereriso sebolitadde kunze
omulabe wange jatatu katasememe yange tomuganya kusonga tomuganya kukochinga tomuganya kumwenya tomuganya kulumba tomuganya kuswama tomuganya kuleta ebye binatisa uluno olugendo katambule nawe muli bantu byatule ngomo sebona loperanga gwe uli ekinanyisa eri eriso lyotolinzijanga
katanda wamawanga sabune kuluno bifule bijja olugendo lwamanyi naye manya maso katadde kuze tokanye bigere byange kweko mulabe wange tandike nawera malitise nawe ngereriso sebo litadde kunze
kweka 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 mobi wangwa chirobyo mwensi chao kubelwa sabone labize emyaka enkuyegeze jalya saba mukono mbere ne tochi saba sebo otemene mpenda nabatali nao bawe byabwe nebye wampo okume okume
katanda wamawanga sabune kuluno bifule bijja olugendo lwamanyi naye manya maso katadde kunze tokanye bigere byange omulabe wange tandike nawera malitise nawe ngereriso sebo litadde kunze katanda wamawanga sabune kuluno bifule bijja Sebo litadde kunze.